akuita hani ngalava osinti emu yanjoga panange yanjoga tukole sinti oyo demu yangamba omava yagala nyina tukole sinti kati mukwano kwagala kufa mukwano gwange naye mukwano obulamu bwambiriku kati mukwano gwange tufube muze tukole tufune sinti uzabuluku tukole muje tufube tukole sinti dije dabuli musajja mugezi era kiraba bulabi olinamu ku sinti majoli musajja mugezi era mukiraba bulabi ogwe wakola mu sinti saasira abeeyita bananyini mayuki naye tebalinamu na poloti kati buno obuvubuka obweyita obulenzi obwokukyalo mugende mwebaki kati buno obuvubuka obweyita obulenzi obwokukyalo mutuleke tujogemu mumotoka ya loni nakasimu kaloni nawerageyo obanga tolina sinti tuyugira byakisi ebikwano gyobafuula basiru landirodi yakugobalwa mitwalo ebiri naye byotobyogera landirodi yakugobalwa mitwalo ebiri naye byotobyogera obulamu bumpi naye bowanvu nnyo nga tolina sinti buno bulamu bumpi naye bowanvu nnyo nga tolina sinti oyo mukazi akuyita bibi atera kuyita hani ngalabawo sinti oyo mukazi akuyita fumbu akuyita hani ngalabawo sinti demu yanjoga panange yanjoga tukole sinti oyo demu yangamba omava yagala nyina tukole sinti obanga tolina sinti nze nkubulira mukoni zinganda zituka obanga toli bulungi oho emikwano gituka aba bakazi batuka emikwano gituka mama yasigala balaba ngenda nkola era ngenda mpona bampita bebi kati balaba ngenda nkola mukama nyambye nnyo bampita mwana waffe okwejokera wangamba omunaku ayagala nyina mami kanjagali okwejokera wangamba omunaku ayagala nyina nzindikana kambata zemukwano sikudira sikudira zemukwano sikudira sikudira kane yagali